kanolero kendese harimo muzigo nchimanyo kafuna matenga kakambwe nyera kasunsule mustahilo saize bakuba fazemo kulumba kuwabe bigambo tebalina kakwate kubyengabula abantamula sirina budde bwabwe mbasalako kijasi tebambamira buluno ndi mukagwe sibavakolyo gyebirigwera nga muwekera mukama bwakuwa nennumeza kande yagale
isabutisi papa
Bisera virin yalintandi kwanga buli chenkola siduma nchimanyi ukubanga nzito yenyo simusango katonda bwatyo weyangerera abaganda bagamba akwatempola tomusinga lugendo ekyo chimanyi abalekana laba bwe baserera abalina kumagezi olwo ne tugaziwa
big size and be the tupakinga amaaso ne kabakanuka bawoza twamala kibalingiriza omulasi tajasoboka isabutisi papa
kuntandikwa bebekulu muzanyimuka
lero
wenebwo bakibando tya sizone sembayo weko mansalako
filimu yino kuntandikwa bebekulu muzanyimuka wenebwo bakibando tya sizone sembayo weko mango
bisera birin yali ntandikwa nga buli kyenkola siduma nkimanyi okubanga nzito yenyo si musango katonda bwatyo weyangerera abaganda bagamba akwatempola tomusinga lugendo ekyo kimanyi abalekana laba bwe baserera abalina ku magezi olwo ne tugaziwa
amaaso ne kabakanuka bawoza twamala kibalingiriza omulasi tajasoboka
isabutisi papa
Big up, to all your fans and friends. On a better mind, never mind, never mind. Yeah man, yeah man.